is a brand new team from Shumpeng and the teacher. Take it, yeah.
Alfajiri mapema nimerauka kwenda kazi, anga bado yanga, matumaini kusaka hela. Bila kufanya chochote nakumbuka mina dua, jinsi mwenzi umeposti kwenye maindi. Mapenzi ya kwa mami yanichanganya kabo, urembo wa kwa mami wanizingua. Igana shepo unanimaleza, hey, baby baby wewe ndo maiki. Mapenzi ya kwa mami yanichanganya kabo, urembo wa kwa mami wanizingua. Igana shepo unanimaleza, hey, baby baby wewe ndo my pali. Bali mami, bali, bali, bali. Usiende mami, bali, bali, bali mami, come close mami. Don't take my love, don't let you buy me.
Baby girl, gonna put things right on time. Don't take my love for granted.
Ulinipenda na kupenda tioni hata ya kukata ama penzi. Kufunga ndoa jambo la busara, utamu wake wanasema na huwezi kumaliza. Baby girl kumaliza, kumaliza. Haya mapenzi ni tamu, tumeke pamoja. Mapenzi yako mami yanichanganya, urembo wako mami wanizingua. Vegana shepo unanimaleza, baby baby wewe ndo maiki. Mapenzi yako mami yanichanganya, urembo wako mami wanizingua. Vegana shepo unanimaleza, baby baby we. Bali bali, bali mami, bali bali. Usende mami, bali bali, bali mami, come close mami. Nene nyumbani.
Sitopige on the way all along. Mapenzi ya wawili haiwezi kuwa boring girl. Nunga karibu nishike nikushike niponyeshe on the one. Kama pete nifoveshe sitobaki kuwa one. Baby girl na ubaki kuwa wewe, you are mine alone. Songa karibu.
Bali, bali, bali mami, bali, bali. Usende mami, bali, bali. Tunde nyumbani, bali, bali, bali mami, bali, bali. Songa karibu.